Hey, King Tom Close, could he vocals? King Kimo Sabe, could he flow? Pino B, could he keep up? Take me she bookijana ngai simbuka bakite kiti changwe ngosinzi kusobeka buruko fashumo hanta banyifudisi manuka nakati judu gata nabana barkobin jarja abobanya mufumo bose babga tatanya dikaka bibavuze katajita hokazaja nukaza na obuzanga muda shingudu kanza bene semu hanuka tuzaba na tukuduka munu bayi mpundu kutejeti babu hirika ichinyoma chivayu kudikamba nari babika nubuhemu buba shiste mogatanya twa isubika
kutumanya wawo nege mitego hakabura nunu shiwu kama
tangira kuba muto mu magambo biza kugira umuntu urenze
kujya kubana kazi bahongana na wazi ruzukomora ibyo nkora ruzahobana hongana
tandukanye suti na haduyi tangira kugira ubwenge tangira kuba muto mu magambo biza kugira umuntu urenze
kujya kubana kazi bahongana na wazi ruzukomora ibyo nkora